Kika kabisa na mtoto na vyo silimisha mamelo yeah, yeah. Tafadhali moyo na kukabithi wewe hapo mimi na kupenda wa halali tena na kuahidi wewe hapo milele takupenda baby. Tafadhali moyo na kuku